Ninajiuliza sana, shule nilienda kashindwa kusoma, sababu so jinga ni mambo aligoma. Maisha magumu atakula ni noma, mambo ni magumu sana. Wazazi wamechoka hata nguvu hawana, na hapa nyumbani mindie kijana. Mambo ni magumu japo na pambana. Kinachoniuma mimi ni mtu mzima, ila ndani nakosa hata shuka. Inanichoma moyoni, inanichoma moyoni. Ninafarijika ninaposikia maisha kupanda na kushuka, japo napata imani, japo napata imani. Hata unajikaza
mdogo 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 mdogo,
hata sichoki
mdogo 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 mdogo,
bado napambana
mdogo 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 mdogo,
hata sichoki
mdogo 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 mdogo.
Nishapambana kila kona, hata nusla nife. Cha kushangaza wapo wanaotaka niteseke. Nishang'ang'ana kila kona, bado hali tete. Siwezi kwa mando wakati, ngoja nitafute. Kama sijapata pesa kwenye mikutano, sina la kusema. Mapenzi ntayona ni kama sinema. Kokote madeni adiwa na nisema, inanichanganya sana. Wengine wameshiba diwana vitema, wengine atulali matumbo na uma. Ila siyo kesi, bado tuko vyema. Kinachoniuma mimi ni mtu mzima, ila ndani nakosa hata shuka. Inanichoma moyoni, inanichoma moyoni. Ninafarijika ninaposikia maisha kupanda na kushuka, japo napata imani, japo napata imani. Hata unajikaza
mdogo 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 mdogo,
hata sichoki
mdogo 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 mdogo,
bado napambana
mdogo 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 mdogo,
hata sichoki
mdogo 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 mdogo.
Kinachoniuma mimi ni mtu mzima, ila ndani nakosa hata shuka. Inanichoma moyoni, inanichoma moyoni.